Dear brothers and sisters in the Lord,
bazalwane nodade enkosini,
we warmly welcome all of
sinamkela ngokushushu nonke abo ngoku bammamele nababukeleyo abanathi kule video ipapashiweyo. Sibuyele emazwini omzalwane Frank Yanga, inkosi ingasikelela ngokukhulu ngenceba yayo. Yanga ingamphakamisa umzana uFrank imnika amandla ukuze ilizwi lingaza kuthi ngendlela enamandla. Kwakhona silindele intsikelo enkulu namhlanje ezawukhonza ezawukusenza isilungiselele ukuza kwakhe okuzukileyo. Masifundeni sonke ilizwi incwadi yesibini yompostile uPetros sahluko sokuqala umqolo wesithathu yakweshumi elinanye. Incwadi yesibini yompostile uPetros sahluko sokuqala umqolo wesithathu kuya kweshumi elinanye. Nibona nje ukuba amandla akhe obuthixo asiphile zonke izinto ezisingise ebomini nasekuhloneleni uThixo, ngako ukumazi lo wasibizayo ngozuko nesidima, esithe ngezo zinto saphiwa amadinga amakhulukazi anqabileyo ukuze ngawo nibe ngamadlelane ngemvelo yobuThixo, nisinde ekonakaleni okukhoyo ehlabathini ngenkanuko. Ewe, ngenxa yoko nakuba niqokele ukukhuthala konke, yithini elukholweni lwenu nongezelele isidima, esidimeni ke ukwazi, ekwazini ke ukuzeyisa, ekuzeyiseni ke umonde, emondeni ke ukuhlonela uThixo, ekuhloneleni ke uThixo ukuthanda abazalwane, ekuthandeni ke abazalwane ukuthanda abantu bonke. Kuba xa zikhoyo ezo zinto kuni zisanda, zinenza ukuba ninganqini, ningabi ngabaswele isiqhamo ekuyazini inkosi yethu uYesu Kristu. Kuba lowo zingekhoyo kuye ezi zinto uyimfama, ubona luzizi, ekulibele ukuhlanjululwa kwezono zakhe zakudala. Endithi ngoko, bazalwane, makube kukhona nikukhuthelele ukulwenza luqine ubizo nonyulo lwenu, kuba nakuzenza ezo zinto anisayi kukha nikhubeke. Kuba ngokunjalo nophiwa ngokobutyebi ukungena ebukumkanini obungunaphakade benkosi yethu umsindisi uYesu Kristu. Ewe, siyayibulela inkosi ngelizwi elihle elinje ngawo bonke abapostile nabaprofeti kubo bonke abakhonzi. Xa sithi simkhonzi, sibeke inyaniso phezu kwesiphatho sesikhanyiso, senze konke ukuba sikuqaphele, silwenze luqine ubizo nolonyulo lwethu, ukuze ngomhla inkosi sithatha ngawo sime sinengubo ezimhlophe siphume siya kudibana naye. Yanga oku kungenzeka kuthi sonke ngabanye inkosi kweli xesha lokugqibela isalungisela ukuza kwayo okuzukileyo. Masithandazeni, sithembele konke enkosini. Bawo wethu semazulwini othembekileyo, siyabulela ngokulunga ngokuthembeka kwakho okusithwala imihla ngemihla. Siyakubulela ukuba kube khona abakhonzi abathembekileyo balolu hlobo ababeka inyaniso phezu kwesiphatho sesikhanyiso. Kusichukumise sonke ngabanye, uvumele la mazwi uPetros. kule ncwadi kungena ngokunzulileyo oko akuthethileyo kuthi ukuze siphaphame xawuza. Beka yonke into esandleni sakho, siyakubulela Nkosi ukuba emva kwemini nje imbeko kuwe, luzuko kuwe, kugqitywa kuthi oko bekuthunywe ukuba ilizwi malikwenze, ukutsho nje ukusilungiselela, ulungisele umhla ozukileyo yokuza kwakho, kuwe imbeko, uzuko nendumiso egameni elihle elizukileyo iNkosi Yesu, iNkosi sisikelele sonke. Nam ndithanda ukubulisa wonke umntu ngokufudumeleyo egameni elihle leNkosi. Siyavuya kule ntshumayelo ipapashiweyo ilizwe lonke elo liyimameleyo kwaye elaziswayo lwento uThixo ayithembisileyo kweli thuba lexesha. Kwaye njengoba sivile elizwini lokuvuselela kumzana uSheva, kunjani oko ukuba ngezithembiso siba ngabaxhamli bembelo yobuThixo, ukuba singabaxhamli bobume bobuThixo. Oko yiloo nto namhlanje sishiyeka sithetha malunga nezithembiso zikaThixo, sigxininisa ukuba kubaluleke kanjani, zibaluleke kanjani izithembiso, kwaye kubaluleke kanjani ukuba sikholwe zizithembiso, sikholwe zizithembiso zikaThixo. Umbhali weculo uyacula, izithembiso zikaThixo ziyashiyeka, aziyi kuphazanyiswa, ziyikuphosa. Thi uYesu ngelakhe igazi wakungqinisisa oko kuthenjisiweyo ngehlabathi, wakugxinisa kakhulu. Umnqophiso omtsha uqala ngokuzaliseka kwezithembiso ezenziwe kwisithuba somnqophiso omdala. Ewe, kwinqaku lokuba saziswa njengabantwana besithembiso, uAbraham yayingowokuqala engumzekelo ogqibeleyo. Kusukela kwintetho yokuqala iNkosi yaba nayo noAbraham kuGenesis chapter 12, iNkosi uThixo yanika isithembiso. Mhlawumbi sisifunde isibhalo ngoku, ndiyamcela. Sifunda kwiGenesis chapter 12 uverse 3.
And I will bless them that bless thee, and curse him.
Ndibasikelele abakusikelelayo, ndimtshabhise okuqalekisayo, zisikeleleke ngawe zonke izizwe zehlabathi. Zisikeleleke ngawe zonke izizwe zehlabathi.
U-Abraham
wamkholwa uThixo, u-Abraham wakholwa zizithembiso, u-Abraham wayethobekile, kuye konke bonke abakholwa zizithembiso zikaThixo, abakholwa kusukela enhlizweni ukuba inkosi Thembisini
shall be blessed
baya kusikeleleka.
Faith alone
ukholo lodwa luphaphazela emoyeni ukholo lukholo kwizithembiso. Ukholo kumele lime kwizithembiso. Ngako oko isithembiso sinxulumene nokuzaliseka kwaye kuphela ikholwa eliyinyaniso liya kukholwa izithembiso zikaThixo zibe ngabaxhamli bemvelo yobuThixo. Njengoba sikuvile ilizwi lokutshayelela ukuba ngazo izithembiso siba ngabaxhamli bemvelo yobuThixo bobume bobuThixo kuthi oko yiloo nto amakholwa esahluka kwezi zigaba. Abanye ngamakholwa nje bayakholwa oko kushunyayelwa kubo, kodwa amakholwa inyaniso ayazikholwa izithembiso axhamle kwimvelo yobuThixo. Oko kuko kanye indlela bathi babe namava ngako oko uThixo akuthembisileyo. Masifundeni, sifunda uGalati chapter 4 verse 28. Galati 4 verse 28.
Now we brethren, as Isaac was, are the children of promise. To this we can only say amen.
Thina ke bazalwane ngokokuka Isake singabantwana bedinga. Koku singathi nje kuphela amen.
Ye dear brethren, and he speaks to those
thina ke bazalwane kwaye ithetha nabo balamkeleyo ilizwi abo batywinwe ngomoya oyingcwele. Thina ke bazalwane singabantwana bedinga ngokokuka Isake kwaye singakholwa ngentliziyo zethu zonke ukuba ngoku singabantwana bedinga. Masiqhubeke sifunde. Sifunde uKorinto yesibini sahluko sokuqala uverse 20.
For all the promises of God in him are yea and in him amen. Unto the glory
kuba ngangoko angako amadinga kaThixo ukuye no amen ukuye ukuze kuzukiswe uThixo ngathi nakoku singathi njengokungqaleyo amen. Kwaye kuyinyaniso imeko nje yokumdla kum ukuba ndiyibeke entliziyweni yabonke abazalwane noodade wawo zonke izizwe neelwimi ukuba asikholwa nje ngesiqhelo. Kwaye ndifuna undikhumbuze ekuzeni kokuqala kaKristu bonke babekhona, amaJuda ekhona, bonke bafunda iTora, incwadi yomthetho, babhiyozela iSabatha, bonke babekhona kodwa bakholwa ngendlela ababhali babelicacisa ngalo ilizwi kubo. Amakholwa inyaniso anenxalenye kwisithembiso uThixo asinikileyo,
which was for the first coming of Christ.
Ekwathi ekuzeni kokuqala kaKristu.
Behold,
yabonani,
I send my messenger before me.
Ndithuma umthunywa wam phambi kwam ukuba agece indlela phambi kwam.
That was a promise.
Eso yayisisithembiso.
And the children of promise.
Kwaye abantwana besithembiso. Ekuzeni kokuqala kaKristu basikholwa sasithembiso, bamkela ngokukholwa ulungiselelo lukaYohane uMbhaptizi. Ngolo hlobo kuIsaya 40 izwi lodanduluko entlango isithi, yilungiseni indlela yenkosi. Niyazi nonke izithembiso. Ngoku makugxininiswe kwakhona abantwana besithembiso ekuzeni kokuqala kaKristu zange bamamele into yayithethwa ngababhali nabafarasi. UThixo watyhila kubo uYohane uMbhaptizi yayingumprofeti othenjisiweyo owazisa umyalezo onobuThixo ukuba akhokele abantu abalungiswe kakuhle abakhokelele enkosini, indoda ethunywe nguThixo, umprofeti othenjisiweyo wayenokuvakalisa ngokukhulu, ndinibhaptiza ngamanzi, ndinibhaptizele ngoqukweni, lo oza emva kwam uya kunibhaptiza ngomoya oyingcwele nangomlilo. Oko kwakungenanto yobithetho kubabhali nabafarasi, kodwa kumakholwa inyaniso abuYohane nokuthi njengokuba umhlobo womyeni ubize ebantwini ukuba iziprofeto zeBhayibhile zazalseka phambi kwamehlo abo, kwayikuba banganendawo engqalileyo kuko. Into enye bazalwane nodade iyenzeka kweli xesha lethu, asikho lapho ukuzogweba, kodwa nyaniseka nje kuwo wonke amabandla bafundisa bakholwa bayafundisa bayakholwa, kodwa izithembiso ezuThixo azinikileyo azichukunyiswa, azifakwa nofakwa ekuvakalisweni. Seke wava ukuba kwibandla lamabhaptisti lamamethodisti kuwo wonke amabandla isithembiso seli xesha kuthethwa ngaso okanye kushunyayelwa ngaso, seke wava nakweliphi na ihlelo untshumayelo kaMalaki, yabonani, ndiyakuthumela kuni uEliya umprofeti ingekafiki imini enkulu eyoyikekayo kaYehova. Wobuyisela inhliziyo zabantwana zibuyele koyise. Nakhe nava ababhali bexesha lethu beshumayela kuMathewu 17 ukuba uEliya umelwe kukuza kuqala azibuyisele zonke izinto. Nakhe nava umvangeli eshumayela umalunga nezithembiso zeli xesha. Hayi, bonke baneenkqubo zabo, bonke bayakholwa, bonke bathetha ukuthi bonke bacinga uba bayamkhonza uThixo. Kodwa nanku umahluko phakathi kwabenyulwa abathi ngenyaniso bakholwe ngentliziyo yonke oku uThixo akuthembisileyo, babe ngabaxhamli bemvelo yobuThixo. Njengoba siyakuva emva kwethuba ukuba bangamsusa umntu omdala banxibe umntu omtsha odalwe emva kobulungisa bukaThixo. Masifunde uKorinto wokuqala chapter 2 verse 12. Korinto wokuqala sahluko sesibini umqolo weshumi nesibini. Ke thina asamkelanga moya wehlabathi, samkele umoya ophuma kuye uThixo ukuze sizazi izinto esazibabalwa nguThixo. Asamkelanga moya wehlabathi, samkele umoya ophuma kuye uThixo ukuze sizazi sikhokelwe koko uThixo wasithembisayo, oku uThixo asilungisele kona. UPaulus ulibonakelisa ngolo hlobo, hayi ukuthululwa kuwonke wonke womoya ongcwele. Abaninzi bakwamkele oko, ziimiliyoni abathi bawamkele umoya ongcwele. Kodwa iBhayibhile itsho kakuhle kukuphela abo bakhokelwa ngumoya kaThixo, bakhokelwa kuyo yonke inyaniso. Aba ngabantwana bakaThixo. Paulus ubhala apha, samkele umoya ophuma kuye uThixo ukuze sizazi izinto esazibabalwa nguThixo ngobabalo. Ngoku ukuqaphela oko uThixo akuthembisileyo kweli thuba lokugqibela lebandla, sonke siyazi ukuba iziprofeto zeBhayibhile ziyazaliseka phambi kwamehlo ethu, kwaye kuphela abazimfama abanakubona. Lonke ihlabathi liyabona ukuzaliseka kweziprofeto zeBhayibhile, lonke bonke abo inkosi yaxela kwixa elingaphambili kuMathewu 24, kuMarko 13 nakuLuka 21 ngeemfazwe namarhe emfazwe izinyikimo zomhlaba indlala injikitsha zokufa nayo yonke into inkosi yayixela kwixela ngaphambili iyenzeka phakathi kwethu emva koko imihla ngemihla kukhona iindaba ezintsha ezimalunga nokwenzekayo kwihlabathi lonke jikelele kwaye namhlanje wonke umntu uyaziswa imihla ngemihla malunga nokwenzekayo kuso sonke isizwe bazalwana odade kweli thuba kwesi sihloko kumele kutshiwo ukuba inkosi yethu ngokukhethekileyo igxininisa xa nibona zonke izinto zisenzeka ngoko phakamisani iintloko zenu kuba ukuhlangulwa kwenu kusondele ngokonke kuwonke amabandla bangasifunda isibhalo esithetha ngokumalunga nokuzaliseka koko kwenzekayo kwilizwe lonke jikelele kodwa thina singaxela malunga nokuthixo akuthembisileyo nabani ofunda uMateyu 24 umzekelo uzafumana oko inkosi ekutshiloyo ukuba kuza kwenzeka kwelaa xesha ngosirayeli ngeyerusalem ngetempile kwaye ngathi emva koko afunde emva koko ukuba kuza kwenzeka ntoni ngako konke kodwa phakathi naphakathi kukhona umqolo nje owodwa umyalezo wosindiso wobukumkani bukathixo uya kushunyayelwa kuzo zonke izizwe ibe bubungqina kwandule ke ukufika ukuphela inkosi ithethile malunga nokuza kwenzeka etempileni eyerusalem kusirayeli konke kuthabathe indawo yonke into iyenzeka kodwa owona msebenzi wethu kukuba sishumayele ivangeli yanaphakade ngendlela abapostini bayishumayela ngayo ngawo konke ukunyanisa kobuthixo ukuba ngenyaniso mnye uthixo hayi abantu abathathu kanye hayi othixo abaziquzithathu kanye hayi abathathu abangenokonakala hayi abathathu abakho kwiindawo zonke kodwa mnye oyinyanisa uthixo ngunaphakade othe wazitshila ezitshilela usindiso lwethu njengoyise ezulwini emhlabeni ngunyana ngawo umoya oyingcwele ebandleni oko luvakaliso lwezibhalo namhlanje yiya kuzo zonke awe uzawuva ubuthathu ubuthathu hayi nakanye eli gama lithi uthixo ziquzithathu liyavela ebhayibhileni akukho nakanye eli gama lithi ubunye bothixo abathathu buvela ebhayibhileni akukho nanye ibhayibhile ithi uthixo unyana bazalwana noodade ixesha selifikile kuthi ukuba siphinde siyifunde iBhayibhile soloku ubhaliwe makabongwe uthixo uyise wenkosi yethu wenkosi yethu uYesu Kristu oko kubaluleke kakhulu apho uThixo kubhaliwe apho kokukaThixo apho kuthiwe inkosi kokwenkosi ukusukela ekuqaleni siyabona lo mahluko lo singelongena kuko ekufundeni iBhayibhile kodwa masitsho kwakhona ibandla liyinyaniso libuyela ngoku kukholo luyinyaniso inye inkosi lunye ukholo lunye ubhaptizo kwaye olu bhaptizo luthabatha indawo egameni eluThixo azithile kulo ngathi njengoyise ngonyana ngayo umoya ongcwele ukutsho egameni lenkosi yethu uYesu Kristu kwaye kuba wonke umntu ebesazi kubi ke ebesazi ukuba iBhayibhile yayiguqulelwe ngabantu boThixo ziqhuzithathu kwaye uyafumanisa bafunda ithi Mateo 28:19 nambani nekuzenza bafundi zonke iintlani babhaptize egameni loyise lonyana lomoya ongcwele ngoku melu nje uthi nabani ofundileyo inguqulelezi 21 zeBhayibhile nabani ufunde isihebhere isilatini nabani ufunde isigrike akubhalwanga ngolwaa hlobo nakweyiphi na iBhayibhile nje njengoba sitshilo kodwa yiyani kulo lonke ilizwe nishumayele ivangeli indalo yonke emva koko iyakwenzeka ukuba nabani okholiweyo wabhaptizwa nibabhaptiza egameni loyise lonyana lomoya oyingcwele nibabhaptiza egameni uyise sisihloko unyana sisihloko ayilo gama nathi simele sibhaptize ebunyeni kwigama inkosi uThixo azitshile ngalo kuthi kwaye ndiyandicela bonke abashumayeli ndiyandicela fundani umnqophiso omtsha ngentlonipho fundani incwadi yezenzo kwintshumayelo yokuqala ukufunyanwa kwebandla elitsha kwebandla lomnqophiso omtsha Petros kwamele avakalise ephantsi kwempembelelo yomoya ongcwele nibhaptizwe nonke ngabanye egameni lenkosi uYesu Kristu ngokunjalo ukusukela kumhla wePentekoste kude kube yisisigaba sopostile bonke babebhaptizwa egameni lenkosi uYesu Kristu bazalwane nodade abazintanda nabashumayeli abathandekayo kakhulu kwiicawe zamahlelo ningavakalisa kanjani ukuba namkele umoya ongcwele ningafundisi nje ngendlela uPetros wayefundisa ngayo ningabhaptizi ngendlela uPetros wayebhaptiza ngayo ningafundisi endlela uPetros uPaulus wafundisa ngayo ningabhaptizi ngendlela uPaulus wabhaptiza ngayo ningatsho kanjani kuba namkele umoya ongcwele niqhubeke kwimfundiso yobuxoki yobuThixo nobhaptizo. Bonke ubomi benu niphose nikhokelele ekulahlekiseni abantu bakaThixo. Sifundile. Namkele umoya ovela kuThixo onikhokela kuyo yonke inyaniso. Umoya oyingcwele akaqinisekisi imfundiso yobuxoki. Umoya oyingcwele ukhokelela ukuba ubuyele eBhayibhileni. Yiloo nto sibulela kakhulu ngolungiselo lukamzana uBranham lo uThixo wamthuma ngobizo olukhethekileyo ukuba alungisele ukuza kwesibini kaKristu ngomyalezo. Yena uThixo ayenokumsebenzisa ukuba ashumayele ngokutsha iimfundiso zeBhayibhile zobunye bobuThixo, ubhaptizo, isidlo senkosi, zonke iimfundiso zeBhayibhile ayenze uba kukwazeke ukuba abantu bakaThixo bakholwe njengokuba sitshoyo isibhalo. Ngoku kuba kukuba iba ikukuzikhethela ukuba simamele umoya ongcwele nje ubethethile ebandleni okanye siqhubeka ngendlela esiqhubeka ngayo kude kube ngoku. Siqhubeke sifunde kuEfese 4 Efese 4 verse 30 ya ku-32.
And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption.
Anjalo musani ukumenza buhlungu umoya oyingcwele kaThixo enathi kuye natywina naqiniselwa imini yentlawulelo. Makukhweleliswe kuni bonke ubukrakra nomsindo nengqumbo nengcolo nonyeliso ndawonye nolunya lonke. Ke nina yibani nobubele omnye komnye, nibe nemfesane kakhulu, ixolelane njengokuba naye uThixo wanixolelayo ekuKristu. Imibulelo mayibe kwinkosi yethu ngemvuselelo nentuthuzelo enje yokuthatha umntu omdala nawo konke kwakho ukuba abe namava okwenziwa ngokutsha. Sibuyele elizwini lokutshayelela sibe ngabaxhamli bembelo yobuThixo, ukususa imvelo endala, uluntu oludala, umntu omdala. Bazalwana nodade, ngumdla wentliziyo yam ukuba nonke ngabantu ngomthandazo nifunde ezibhalo kwakhona nihlole ukuba ingaba kunjalo na ngathi, ukuba ingaba kungaba lolo hlobo na yanga kunganjalo ukuze sime imihlama emihlabeni phambi kothixo sinongafihlisi umyalezo wexesha lesiphelo, umyalezo yinyaniso wobuThixo wosindiso. Sele uhambahambile ukwazisa ibandla lingumtshakazi ngendlela yokuba alungele, angabi nabalo, angabi nambimbi ekuzeni kukaYesu Kristu inkosi yethu. Ngoko ke uvakaliso olugxilileyo lelizwi likaThixo ukuba umntu omdala uthi ngenyaniso asuswe ukuba singafa noKristu, singcwatywe naye, sivuke naye, ebomini obutsha. Njengo Paulo sengqini eRoma kwabase Roma chapter 6. Ndiyanicela zihloleni kukho oku. Inkosi awunika inceba. Ndiyanicela. Sifunda uKolose chapter 3 kuverse 8 uya ku-10. Kwabase Kolose chapter 3 verse 8 uya ku-10.
But now he also put off all these: anger, wrath, malice.
Ngoku nani aba kulahleni oku konke, ingqondo, umsindo, ulunya, ukunyelisa, ukuthetha amanyala kungabikho emlonyeni wenu. Musani ukuxokisana, nizihlubile nje umntu omdala kunye nezenzo zakhe, nambatha lowo umtsha uhlaziyelwa ekwazini okuhle ngokomfanekiselo walowo wamdalayo. Siyabulela enkosini. Ndikutshilo ngaphambili nalapha sikufundile.
Putting off the old man.
Simhlubile umntu omdala size sambathe umntu omtsha.
I want to speak to brothers and sisters.
Ndifuna uthetha kubazalwane nodade abalihlonipha ilizwi likaThixo, abaya elugwebeni bona babuze umbuzo. Nkosi ethandekayo, ndingama naphambi kwakho ndilolu hlobo, ndicela unike inceba ukuba onke la mazwi angafumani ukuzaliseka kum, ukuba ndingathi ngokugqibeleleyo, ngokuphelelisiweyo, ndimhlube umntu omdala, ndambathe umntu omtsha odalwe ngokomfanekiselo kaThixo. UThixo wenze umnqophiso omtsha, usinikile intliziyo entsha, ubomi obutsha ngobabalo, ukutsho ubomi obungunaphakade. Kwa igazi lemvana liyasihlamba kuso sonke isono. Inkosi yenza zonke izinto zibe ntsha. Siyabona uba kunyanzeleke kangakanani, njengabapostile bagxinisile ukuba nokuba sithe satywina ngomoya ongcwele, asimenzi buhlungu, singamenzi, singambeki kwimvelo endala, kodwa masihlale kwimvelo entsha, sikhonze inkosi, sisuse konke okokomntu omdala ukuze sihambe nenkosi. Siyanicela. Sifunda uEfeso chapter 5 verse 26 and 27, ukuze alingcwalise alihlambulule ngokuhlamba kwamanzi ngelizwi, ukuze alimise phambi kwakhe linobuqaqawuli, lilibandla elingenabala, elingenamibimbi nanye into enjalo, ukuze libe ngcwele lingabi nasiphako. Akukho okunintsi okumele kutshiwo ngako oku, kukuphela kwakhona kukugxininisa ngegazi lomnqophiso omtsha. Sithatyathwe sasuswa kwinkanuko, sisasindiswa. Inkosi yenze abantwana bathixo ebantwaneni babantu, yawukazula umbhalo owalana nathi ngayonke into ngobaba lukaThixo. Wenza zonke izinto zabantu. Nantso yona ndawo inye eyenza umdla kwigazi lomnqophisi omtsha. Indawo yesibini sifundile nje ukuhlanjwa ngokuhlanjwa kwamanzi ngelizwi ulilizwi kwaye kuthi ukuthatha amanzi ibhafu elizwini hayi ukufefwa nje ngelizwi kodwa ukuntywila elizwini likaThixo nje ngendlela yoba besigwetyelwe ngokugqibelesa ngcwaliso ngegazi ngokunjalo siyantywiliswa sihlanjwe ngokugqibeleleyo singcwaliswe ngokugqibeleyo ngokuhlanjwa kwamanzi ngelizwi yanga Thixo angandinceba kude okunjalo kutheni abapostile bashumayela ilizwi kutheni umzana Branham kwamele agxininise ilizwi kwixesha lethu ukuze ukulungiswa kobuThixo kwenziwe kwaye ndiyanqena ukuba onke amabandla angantywiliselwa ebhafini yelizwi kodwa oko akuthenjiswanga kwaye akunakwenzeka kodwa benyulwa abo bamiselwe nguThixo baxolelaniswa ngegazi lemvana abo bakhokelwa ngumoya ongcwele bawukuntywiliswa ebhafini yelizwi emva koko zonke iimfundiso ezibuxoki ziya kuba bucala zonke iimfundiso ezingekho elizwini likaThixo kumele kwaye ziya kuwela bucala sixhotyiswe ngako konke esinako okuthatyathwe kuphela koko kubhaliweyo elizwini likaThixo kwanje uPawulo sayibeka ukwazisa inkosi umtshakazi ewe ibala elingenabala elingenambimbi elo oko kuko kwenzekayo namhlanje isihlwele sithatha ukubhafa ukukhulu elizwini likaThixo uThixo ushiyeka ehlambulukile elizwini lakhe ibandla likaThixo ophilileyo siyacela sifunda kumaRoma chapter 5 verse 5
and hope maketh not ashamed because the love of God is shed abroad in our hearts
ithemba ke alidanisi ngokuba uthando lukaThixo luthulilelwe ezintliziyweni zethu ngomoya oyingcwele esamnikwayo. Amen. Akukho kuphoxeka ngokuba uthando lukaThixo luthululwe ezintliziyweni zethu kwaye singamzukisa uThixo Nkosi yethu ngentliziyo yethu yonke ngomphefumlo wethu wonke ngamandla ethu onke ngokucinga kwethu konke oko kuthenge isibhalo kwama kwaye ngenyaniso silungiswa njengomtshakazi ukuba sidibane nomyeni okubuya kwakhe sikulindele exesheni lethu ukuza isithembiso sokubuya kwenkosi yethu sisondele kwaye bonke abantwana bedinga abamkele umoya wedinga bayakholwa ukuba umyalezo wokugqibela ulungiselela ukuza kwesibini kaKristu kulo lonke ilizwe, nditsho nanamhlanje. Esi sipapasho siya kulo lonke ilizwe ukuze ibandla, umtshakazi webandla ungalungiselwa, ungenabala, ungenamtimbi ekuzeni kukaYesu Kristu. Ndiyacela. Sifunda kuPetros wesibini, chapter 3, verse 9.
The Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness.
Inkosi ayilibali dinga, njengoko abathile baba iyalibala. Isuka izeke kade umsindo kuthi, ingangi kungatshabalala nabani. Ingabonke bangasinga enguqukweni.
To this end,
kude kuyophela
yanga
inkosi ingenza inceba ukuba uvakaliso lwanamhlanje luthatyathelwe ingqalelo. Bazalwane noodade, akwanelanga ukuthi ndiyakholwa ukuba uThixo uthumele umprofeti. Ndiyakholwa ukuba umyalezo wexesha lesiphelo. Ndiyakholwa ukuba ndityiniwe. Oku akuncedi ukuba ukholo lwethu alubandakanyi nanye into. Ukuba simhlubile umntu omdala, saze sawuhluba ekuntywileni kwamanzi ngelizwi, saze asamkela nanye into echasene nelizwi likaThixo. Kumele kufikele koku kuthi sonke ukuba singathi ngenyaniso sinesazele esihlambulukileyo. Nkosi eyintando, ukuba uzile namhlanje ndizawube ndilungile ukuba ndidibane nawe, ndingene luzukweni nawe, ukuba ngenyaniso sifika kule meko yokuthobeka imeko yobuThixo, sizihlole, sithobeke, sisuse oko komntu omdala, sambathe yonke into eyomntu omtsha. Emva koko enyanisweni siphile ngokwelizwi likaThixo kwaye silinde ukuza kwenkosi. Njengoba sifundile, inkosi ayilibali dinga. Uya kugcina isithembiso sakhe. Emva kokuthembisile, ndiya kunilungisela indawo. Ndiya kubuya ndize ndinamkele kum ngokwam. Isithembiso sishiyeka kwaye siza kuzaliseka. Kodwa uyalinda bade abogqibela babizwe, bade abogqibela baze, inani ligcwele. Yanga intsikelelo zikaThixo namandla onke zingahlala phezu kwenu nonke, kwilizwe lonke jikelele, kwilizwe lonke jikelele. Siyabulela kuThixo ukuba singakhonza abantu bakaThixo kwilizwe lonke ngentshumayelo epapashiweyo kwiilwimi zonke. Kwakhona sithumela imibuliso evele eZurich. Kwakhona sinqwenlela abokugqibela ukuba babizwe. Kwakhona ndinqwenela ukusuka entliziyweni yam kuba bonke ngoku ngenyaniso bazihlole bathi, Nkosi ethandekayo, yiba nenceba kum, ndincede, ndifuna ukulungela xa usiza kwakhona. Ngoku siqinisekile ngokuqiniseka kokubhaliweyo kuba abo babelungile bangena emsithweni. Ngokuqinisekileyo ngoku isihlwele sanyuliweyo, iintombi ezizingqondi, umtshakazi kaKristu ngoku uzise ekugqibeleleni. Njengoba unjalo ngoAbraham, akutsho oko kwakhona, wamkholwa uThixo, wakholwa izithembiso. Siyamkholwa uThixo kwaye siyazikholwa izithembiso uThixo azenzileyo kuthi. Ngokunjalo isithembiso sokuza kukaYesu Kristu kwixesha lethu. Kwaye mandigxininise kwakhona oku iNkosi ikutshiloyo, xa nibona ezi zinto zisenzeka, phakamisani iintloko zenu ngokuba ukuhlangulwa kwenu intlawulelo yenu isondele. Yanga iintsikelelo zoThixo namandla onke singahlala phezu kwenu nonke egameni likaYesu elingcwele. Amen.